just a hug. Imagine just a hug.
Okutambula kulaba kunyumyangwa sena chikude kabange. Nobye nyimba kumikolo. Nasanzo mufubuka ngabambi fani wangi. Nangamba Mary but banange nyumirwe nyimba so ungazinzita. Nobyo imba nolajana. Wali wate wano wotuka no kakana. Mwana kwa ineje. Amangwa gajeyo haga jimba deko. Mugula mune wechanga. Umutima nenesika. Nene nere kena kukari akatiwa kwa wasita. Nega mama. Amangulu ganesirie. Nekandi kukuta mwata mwanga na unze. Baby, I don't know what to do. But I know how I love you. Usaba usabi bambi. Toka vanga haga yeyo. Jitokole mitawaneyo. Walaba cheya mkola baby. Naringa nevereno, bagoye yo webikiranze, nane nyimba uliriza zange mbugwe fani wange. Namba moja, nekumukolo jiri denzerero. Baby, baby, wasibaru ina mwala kwe, boblo manyo kwa
hagi. Yari just hagi, yari haga je wampaye, yare tewa buzimu.
Haga,
ya kuliza ngazu ite, naringa ni musenja.
Haga,
yari haga buhaga. Mwana kondisa uvi sente zange na kusiru walada. Ninane jengkolera nende kaya kasente kange ziruke mkusange. Wenenda kushopingi, dekayo balansi. Neba musanza ne mwegana jisi wange, maveko mkusange. Katini na fene chantisiza baby, nagenze jeba gavo musai. Mzogu wange neba gungo vya mbubo mafugu kwa bubu nasande yo. Uluangu vya kaiso mafugu chusemu kwe. Oli mungi munze. Na kusima tupa kusama. Na kukuka. You're so different baby. Omala kwa magezi mkutide. Nekera kumagezi. Kubanga zenkoye kuba hopeless. Baby.
Mary Butter.
For me now, or up ready and the carry and in tea. Nayola by me, Ganeva Fandi. Yes, and of Sulu, Lunemba, Timba, Atachivia, Quasi, Tantima, Katina, Neuida, Yangi, Mam, Amatima, Lion, Yola, Munange, what you are, what I'm so punching, you know, yonder get at dollars, Zivala, Mama. Ateno kumpema, hati wango viene kuboda nefuga. Wowe, na elu acho neisiza kotio. Na sanzene cha pangu chitade mumanya gangi. Uli, yae, wampate etie muki mkodi noji. Woo, ha, na elu acho tulikunda wanotio. Misoni watato kuogero uli, yoko la siwi manyu mnange. Nabi piamu masoga nge ye ye. Oh, I can only live without you. Jama na mwana.
Wase baru ina mwana kwe.
Koblo manyo kuhakuta.
Yari
haga je wampaye. Yari tukusimu. Yambuli zanga zukite.
Yambuli zanga zukite.
Kari kari musti.
Saina kono nekana kwa hili wala.
Yari haga
I'm not feeling that way.
www.mp3ugandanmusic.com.